Masaudu Adamu dubi mfu na chapande tate didi manaji jopadi kam o haurata imo wadatnu esansa. Dumdo o futana dum ilu dubu jinaji didi esapo enay kanon na ko hika ko holi nimbe gole makode.
Bon, pour le moment, c'est un prototype.
To minchi ini min daruno. O wataka fu eloregon. Der gurupu e moteoje ni o wata o yewa. Misali ko litru go o hebo. Se ni min gatti kiloji didi. Handen der hubere nyame. Wala futo buri wala no bungi. Buri didu no wada sat orna mauto der burna me. Jeɗe fu gaɗi komi micciti e sigila o gam durwidide e manaji ɗi
control leadership plastic
nimbe hewbe no ngara ƴewde ngal gollal o waɗana tendere makko kollal hakkunde tendere niya e waɗoɓe kiiteli cingeteɗi e laabi Gérard Delay conseillerjo mo wuro ñamen no tawande waɓe ɓen o ƴeewi tendere nden fa o wi
des intelligences qui peuvent apporter
ande bawɗe nafude himɓe dow lawol laabi laaɓal yaadu yeeso leydi ande ɗe gaɗi sukaɓe ɓe anda dañƴe du gaɗi iɓe gaddana himɓe balla ɓe daraki fu ɓe dow min goddo wara wallira ɓe na wurtina inɗe maɓɓe moƴƴere mawne noon gam ko mila kana noon abada miɗo mila kono hani ɓe kokke sembe seni ir sukaɓe ɓe he bandiraɓe mum kokke sembe ko hawrino de wiyeteno COP 22 de tabbita
processus d'un changement nouveau
Masaudu Adamu oni minyiraɓe mum no balla ɗum e gollal ngal sanne dey bawɗe makko kewa sabu o heɓayi ballaka imo ƴewa no o watto ko gollal ngal mawna